mchezo
Mungaro
Mungaro
Piga makofi piga kwa mungaro piga Piga makofi piga kwa mungaro piga Peperusa bendera
Bendera
bendera Peperusa bendera
Bendera bendera
Piga makofi piga Mihom do nafika Staki kutoma picha Huku kwetu dimba Mimtoto amina Mungaro etu simba
Oyo oyo oyo
Kilifi, tembea Kilifi Kilifi, Kilifi, kwetu ni Kilifi Kilifi,
pango mzima
Mungaro,
pango mzima
Michezo,
pango mzima
Mungaro,
pango mzima
Kushika mpira wanjani inakuwaga utamu Utamu Silali, silali Refa mmembeba tu jamani
Kupewa sifa Kilifi County Gavana wetu tumpe nyota mabegani Ametubeba sana huyu papa Kiongozi mwema sana kwa vijana
Kwenye vipaji
Maro
Maendeleo
Maro
Kwenye vipaji
Maro
Maendeleo
Maro
Chapa dimba dimba chapa uwe bingwa Mchezo hapa ni kuchenga na kufunga Kushinda na kuvimba Kucheza na kuimba Wee Sasa ringa Naro Kachukua Kaweka hiya Dama Kachukua Kaweka hiya Naftali Kachukua Kaweka hiya Flora Kachukua Kaweka hiya
Kilifi na mungaro Mendeleo na mipango Talanta tuko nazo Chapa nimba so mchezo Tulitafuta vipaji mashinani leo tunavyo
oh, Chaparimba
Gavana
Chaparimba
Gavana Scout
Chaparimba
Gavana
Chaparimba
Gavana Scout
Kilifi Kilifi Tembea Kilifi 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 Kwetu ni Kilifi Kilifi
Pango mzima
Mungaro
Pango mzima
Michezo
Pango mzima
Mungaro
Pango mzima
Sikia utamu wa zikila nazi wewe Wewe Chapa dimba Chapa dimba Na kuona Chief Naftali Chapa dimba Waziru Damamasha